Olunaku olwaleero ababaka mu Palamenti empya ey'12 we bakomekereza okukuba ebirayiro byabwe okutandika emirimu gya Palamenti ng'okuba ebirayiro kuno okwatandika lwakusatu lwa ssabbiiti eno. Omusasi waffe Edith Nnaabagereka yali ku Palamenti alondoola ebiriyo.
Okwawukana ku ennaku ebbiri eziyise, olunaku olwaleero ababaka bakedde kutuuka wano ku Palamenti nga n'abamu ku babaka ababadde balina okulayira ku ssaawa 8 batuuse dda wano ku Palamenti ku ssaawa 2:15 si kubanga balekebwa emabega mu nteekateeka eno. Ababaka bano ababadde bambadde emisono gy'engoye egya buli kika nga wabula buli obwejja amaliriza okukuba ekirayiro kye ng'akumba mu ssanyu mu mbeera ekakasa nti obuwanguzi kya bulina. Bano abamu ku babaka abakakuba ebirayiro byabwe kuliko omubaka wa Bukono constituency Omumbejja Baptist Namuganza, omubaka omukyala owa Mpigi district Teddy Nambooze, ng'era bano bakakasizza nga bwe bagenda okumaliriza projekiti ze baali batandikako.
I, Princess Namuganza Baptist, say in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God.
I, Teddy Nambooze, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So, help me God.
Okulayira kuno kukyagendera ddala mu maaso okutuuka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ng'era ababaka bonna abaalondebwa basuubirwa okuggwayo olunaku olwaleero. Ku lwakinaana mu 8 akatonyeze 8 CBS Radio ey'obujjajja, nze Edith Nnaabagereka wano ku Palamenti.